make them know.
This is Papa Yaga on the beat.
Yeah. Renex di konkara nazali wa kukwagala
Zaga zaga zili katete wala ula
Arana na kampalo muziki tu wava ula
na tata na shifo na jazimine
Rowende nda kutas olian Olian
Nenda kutas olian
Olian
Yange ngenda kuwas olian Olian Nenda kuwas olian Ngambe ngenda kuwasolia
Ngenda kutasa katikati Aba feli banji ndaba baga la katize Sili chuma meto njo changa moto Nzijamu viroto mbra kila choto
Sijali toto nimengwala tonto
Kute muliso kutuala mumanzo Zanyanga mweso nzendi murukundo Koye vyaka unda tembu no kakubie wingo
Relax diko kara nazali wakukwagala Zaga zaga siri katete wala ula Arana kapalo musiki kiwa wala Na tasha na shifo na jazimi
Yeah, but one day njaga loje
yeah.
Mbuse na wa muziki tukuboje
yeah.
Tuzinise kumoto kongoje Rasta monster te siri moje
Yo wende na kutasolia Olian
Nenda kutasolia
Olian
Nange ngenda kuwasolia Olia Nenda kuwatolia
Ngambe ngenda kuwasolia
Nenda kutasolia Kani ngamba mazimati nkuviha
Kisha kazenu mkutina
Tule kukutwala tuvide tuzinega Tugazine tuvide tuzinegal Noyira noyaka nubachiragal Tugazino muziki tukuliegal
Elizo wanashara hundie kumi chikapu
Iwe lia linga ntakule vide ho Nima kesi mnetu wa kazi tari ho Yonje la love niwe baby kimwe Elizo wanashara hundie kumi chikapu Mbalala na kampalo muziki tuwa babula Zaga zaga dikonkolo tabala vula Niwori kuntega nisa niwori kuntavula Yama omega we Yo wende nda kutas olian Olian
Nenda kutas olian
Olian
Yange ngenda kuwas olia Olia Nenda kuwas olia
Ngambe ngenda kuwas olia
Yeah, kiliza kutwari nino kuwa mahari We chill me amtari Bambi don't you worry Zetili muya ye Chongo vate chuli muya tamandi jerry